lalang umsebenzi mfowethu
Musa ke Musa ukuhlala ngomsebenzi ezinsukwini zabo gogo kwakulungile sasibusa sikhomba ngophakathi sidla ngoludala
kodwa namhlanje
Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali
Iskaskaskati
mfowethu isikhathi imali Iskaskaskati mfowethu isikhathi imali
Skaskas, skatting
forward, skats in my
head.